is a new vibe. Hey, I'm Bram on the bed.
Nayaona makopa, mtoto unazidi kunoga. Mwana Khadija kopa, labda umeniroga. Ni mbaya kukukosa, ni kugande niwe wako chawa. Na kwenu nitoe posa, unipende nitakuwa sawa. Shababi ngangali, toka usukumani. Unirambishe sukari, unisonge ugali. Toto chotara, rangi yake ni manga sana. Nikitaka kulala, nabusu picha yako kutani. Mwezio baridi, linanisumbua. Barua usikaidi, utaniumbua.
Oh Zuchu,
you're my sweetie Fanta, hey I say.
Oh Zuchu,
you're my only one, I swear.
Oh Zuchu,
you're my sweetie Fanta, yeah, yeah.
Oh Zuchu,
you're my only one, I swear. Asubuhi, niamshe na supu, nyama frani laini.
Ahe,
ni kusokote mabutu, sasa msusi wa nini. Toto amekupresi sagodi,
sagodi.
Shepu siyo ya kudalodi,
ya kudalodi.
Shababi ngangali, toka usukumani. Unirambishe sukari, unisonge ugali. Toto chotara, rangi yake ni manga sana. Nikitaka kulala, nabusu picha yako kutani. Mwezio baridi, linanisumbua. Barua usikaidi, utaniumbua.
Oh Zuchu,
you're my sweetie Fanta, yeah.